majohore. 001 Ichohore 001 Ichohore 001 Ichohore Rafiki wa papare huku Mombasa uliwawezaga choho kuwapinzani uliwachanganya choho maendeleo uliletaga choho 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 kikweli huyu Johore anakuanga mzirire maendeleo analetare kiongozi yeyere Joho tunakuitaji sana Mombasa yetu inakuitaji sana Jojo 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 Roluto Mombasa 001 Sina fahamu huyu Johore Anastahili kwewa tano tena Tano tena, tano tena Johore ni wakutenda Akisema yeye anatenda Uliza wa mama, uliza wa baba Uliza vijana, si anatenda 001, Johore 001, Johore 001, Johore Rafiki wa papare Kikweli huyu Johore Anakuanga mzirire Maendeleo analetare Kiongozi ni yeyere Joho tunakuitaji sana Mombasa yetu inakuitaji sana Jojo, 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 Jojo Jojo, 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 Jojo Jojo, 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 Jojo Jojo, 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 Jojo